new definition this one.
Zanmusicblog.co.
I got gay million on this. One girl. Hey. Nabadu amushe very beautiful. Veshi amushe very beautiful. Nesa alipona nangwe beautiful. Madi imisa ngoshe na awe mwandi. Nalina kano kulanda shuwa mwami. Apeze gache pa mafesi puku. Bize 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 na manoti puku. Pama WhatsApp kwa fesi puku. Dio zima nyeka na fesi puku. Inakusokoneza social media. Badi influence ya venelidia. Kupezeka uchi ndiye kupezeka nzimu. Suzanya sisiganya to live your dream. Suzana, Suzana, dea kwatu. Akanwa haka fita kabeba. One ton.
Suzana.
Kwede mapima na mabenzi. Batimo na wanga ayo ni mapenzi. Wakulangiza mamoto kayodula. Enjirofa na manisa ni navala. Apundishi na kamini wavala. Kusomo kakubafana na midala. Apache kufuta kumvele la makolo. Utamanga tamanga chie monga makopolo. Uchari chichi kufuta kujoi na blesi. Ufuna che kuspika kwenye kuchoke na besi. Vera Suzana kwele la mukrasi. Iwe mwana ziku kwele nkasi. Mabuku uya zonda ufu na chambe kashi Suzana. Nijiani kansi. Kupezeka uchi, kupezeka na nzimu. Suzana sisiganya to live your dream.
Suzana. Chano chesu iwe baby. No mama mi bishi te shupa. Yeah. Wale kano kufwa. Pionse chwe kusamileje wali laba. Wasumina pui chano huku chile shukulu baby. Ati uma ume uandalama. Akangu papzana.
That mama, that girl. Mr. Konka, thanks for this sweet beat. Ayo, Emilio, thanks, buddy.